man, you don't know, see me there. Catch the down, the dance all done, the baddest thing around town and the whole world. Know that. Right about now, me there, chilling with the baddest DJ out the road. DJ Miles on a level. Miles, you don't know.
It's your girl, Avantar, and I am hanging out with the biggest DJ, DJ Miles. And you need to keep a lock on DJ Miles.
Zero Rainbow, ni make up. Ni make up. Zero Rainbow, ni make up. Ni make up. Zero Rainbow, ni make up. Ni make up. Zero Rainbow, ni make up. Ni make up.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro nda kusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na offer juzi. Ati mutafanya nikae kama chungli. Ati mutafanya nikae Italian wa azuri. Ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli. Ati pata pesa ndio tajuma na sabuni. Usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame anachanga changa. Ana buy makeup ya kupaka paka. Kuku kuku manga manga. Turi turi dara dara.
Zero Rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero Rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero Rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero Rainbow ni makeup. Siri yangu when I wake up. I wake up.
Miles Entertainment.
Siri yake when she wake up.
DJ Miles.
Ni makeup. Atoti mascara. Lipstick imekaukia kwa sigara. Crop top umebaya pasngara. Swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulagi nyasi. Wazi wazi uneza chua kana wasi wasi. Nika rembo kana piga mpaka nyole basi. Side chick ndo wacha lipstick kwa shati. Zero Rainbow ni makeup. Ni makeup. 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 Sit, sit, sit your duty, will brother. Sit, sit, sit your gode na mafadela. Di, ni kona kiss for the city. King Ping, sweet thy city. Tycoon, paka kario bangi. Papa jua goro na manjiri. Nina madem, uleta bushuru. Madema poko uzia uuru. Madema pedi, buruburu. Madema safra kutoka udhiru.
Yes, hello. I was wondering if you could play that song again.
Which one, man?
The one that goes...
You already know it's your boy R.A.J. Mr. Neasy Flow, Mr. Obi Baba. And I'm tuned in to DJ Miles
Rico
right now.
Beats,
let's
Mr.
get it.
Neja Alejandro, nasikia ulianza class 2.
Sio serious.
Yo ni part 1, sahi hii ni part 2.
Haina noma, mini chief inspector
eh.
Na nipo zako ndazi nyonya kama nectar.
Napenda hizo mistari zenye wa unatema.
Kabisa.
Napenda vile we ni mbras, we ni mkenya
eh. Mini mkenya, mjaka house engenya
eh.
Brother watre songs na semenya.
Ah, uneza penya, uneza menya.
Walai.
Kitu nono so kitu inanite Kenya.
Fisi. Usijali sina kitambi ya meja. Na venye itapita utadha nimeteleza.
Nuki ni bambu ujo tuneza rudi tena. Na mkikukuta kwa kejo utaikulia kwa meza. Lianza na rono so umefika pa kwa saru. Venye vitu ziko tight buda uneza zilegeza.
Iko haga yake iko. Mungu mwili alikaranga na muiko.
Jiko ushapata jiko. Na hii quarantine si unajua hapa ni kifo.
Iko jegi yake iko. Maziwa yake ina test kama milo. Mina kula kwa mikono si kijiko. Badae mamushi tunazivutia kwa kiko.
Uli nilaza then ukanikata.
Aki pole uliumia sana.
Hapana hiyo sindano ilikuwa sawa.
Aki saru unanibamba sana.
Alejandro bila shadow utawezana.
Utawezana.
Bila shadow utawezana.
Utawezana. Aki saru nikipata hiyo paka. Ntaichapa odani ni Viagra.
Alejandro bila shadow utawezana.
Utawezana.
Bila shadow utawezana.
Utawezana. Aki saru nikipata hiyo paka. Ntaichapa odani ni Viagra.
Time something to you. Greatness. Chenye niko nayo.
Hadija.
Najiaminia. The greatest. Bado wasoro wanakaza. Tasteless. Anasema mini mfiki. Shameless. Sishiki hiyo simu if you pay less. value. What you mean, siko famous? Check Insta for the latest, precious. Kabaya bado spit game ahane dawa nipendi ni sawa miwombea nikimedi. Mtaa pale ngwarona pimia stay ready. Hata nikihama niko rooted huku dead. Tulifika huku watukubisha, lakini maganji zinatukaribisha. Kejani na bazenga tunaivisha, dogo dogo tu alafu na batizwa. Omba jatembea na mitena, shukran tukila nikiomba. Warazi waona nikisonga, nagawa kwa mbogi nikipata. Omba jatembea na mitena, shukran tukila nikiomba. Warazi waona nikisonga, nagawa kwa mbogi nikipata. Yo, another day, another way, another chance to get better. Niko focus na try to ku get cheddar. Shukran kwa wale wote wananipenda. Cheki sasa wananitambua kila ninaenda. Na sina pressure na hii life.
Miles Entertainment.
Pandisha stima dizi nice. Yeah. Nina kingdom bestie ana light. Hey, hey. Piga sherehe tupo light. Omba jatembea na mitena, shukran tukila nikiomba. Warazi waona nikisonga, nagawa kwa mbogi nikipata. Omba jatembea na mitena, shukran tukila nikiomba. Warazi waona nikisonga, nagawa kwa mbogi nikipata.
Heal Mind Entertainment.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
She want to be part of me. Part of me, yeah, yeah. Awe wangu, niwe wake, yeah, 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 yeah. Mwangaza wangu, kipenzi changu, yeah, 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 yeah.
Nikuweke kwa mupango, baby twende kando. Give me something, nipe kwa mupango,
yeah, yeah, yeah.
Nipe kwa mupango,
oh, oh, oh. African woman funga leso, Africa woman turn around, Africa woman cheza kidogo. Give me some
your love, God. Your love
got me piloting. Niko hewani. Nina pepea, nina pepea, my lover. Nina pepea, nina pepea, my lover. Nina pepea, nina pepea, my lover. Nina pepea, nina pepea, my lover.
DJ Miles.
Bombe, toto kama sali. Baby donge, you give me ginger. Chazi songe, kama tashika kashika. Baby wine for me Anita. Give me smile, oh. Baby go down
now. Now, 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 now hear down, this.
Now, now, now hear this.
Dansa, toto unapenda dansa. You give me unapenda dansa. Unapenda dansa. Lion, dansa. Unapenda dansa, unapenda dansa, unapenda dansa. Foni gani weekend imefika, stress kibound nataka kuzika. Bosi yako na mapresha kuzidika, akiendelea tu utachizika. Yo, time to call up everybody who don't know. Tell them I feel them copper but on our video show. Panda uba ni talipa tukutane kanivo. Tupatane basi kwenye dance floor sababu unapenda dansa.
DJ Miles.
Unapenda dansa. Unapenda dansa. Unapenda dansa. Dansa. Unapenda dansa. Unapenda dansa. Unapenda dansa.
Bigia na nindo akuje na nani. Na kuna dem flani ya nasumbua nani. Na kuna bese yake ya mekufia sami. Wakikuja wote tu ni mzuka tumami. Selecta imafipe wolipa dansal. Wolin up a tempo we full of vibes confirm. Ushe ni mikono juni kama una concern. Kawilife dansal confirm.
Unapenda dansa. Unapenda dansa. Unapenda dansa. unapenda dansa.
Dansa. Unapenda
dansa.
Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka na yo, girl, roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, shuka, shuka na yo. Yeah, shuka na yo, girl. Roll it up, my girl. Just panda, niggas, panda, niggas, panda, tapish, panda, rudisha, panda, shukisha, panda, ivisha, panda, malisa, panda, umisa, panda, tekitesa, panda, telesisha, panda, tetemesha, panda, fimesisha.
Everybody stand up.
Kingpin a fly the G5 just for Uno. Man dem a dedica dem wish dem fi honor. Like a bad girl in a the place, yeah. Fire.
Bad girl in a the place, yeah.
001. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shukisha. Shuka, shuka, shuka na yo, girl. Shuka, 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 shuka na yo. Shukisha, shuka na yo, girl. Roll it up, baby. Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Panda na yo, girl, panda yeah. Panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa, whoa.
Shuka, shuka, shuka na yo, girl.
Yeah, yeah.
Shuka, shuka na yo.
Whoa, whoa.
Shuka na yo, girl. Roll it up, baby.
Asi panda, fungua mkanda. Taratibu ni kukute kwa kitanda. Yesha ni panda, nataka nile chanda. Ukichoka taku kanda.
Ushajenga kibanda, paka parabanda. Mundo fuza kama maje nesha ganda. Nime sanda, nimesha kuwa kanda. I'm ready maru and I'm ready panda.
You look good everyday, let's take a holiday. On the jet, on the yacht, worry not a money day. Hot man holiday.
I like how you want me there.
He walked on.
Panda na yo, panda na yo, panda yeah. Girl, panda yeah, panda, panda, panda yeah. Let me see you switch it up and just shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo. Shuka, shuka, shuka na yo.
Nadia, Alexis on the beat.
Kamoyo kanguka choyo.
DJ Miles.
Kila kwako nimetulia, Nairobi mpaka Bagamoyo. Anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa.
Everybody stand up.
Tena nalindwa na pendwa yule si wakuficha. Picha kule kule atapata tabu sana. Macho mele mele ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu. Tunapenda na kikwetu. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh na na na.
Nijipe.
Miweza kuna wezeka kupenda sikatai. Kweli. Shazama usinipige kipapai. Mia pokuwa kwa shabwaga moya usiulahai. Kweli. Ndosha kwa mauna chotaka sikatai. Najua bado amini hayayo mekua. Ajasi amini. Si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda na kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Mapenzi malofu na we. Mishida urahanta ponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Oh mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa ntafute na we.
Oh
nitafute na wewe. Let me call you my India. This love is real, naughty bandia. If I love you, utakimbia. Cause my love is real, naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu
Maringo weka kando.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Cause me and me love video.
Oh yeah yeah yeah.
Maringo weka kando baby. Ay, 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 ay. Cause me and me love video baby. Ay, ay, ay. Usinikatae usiseme na na na. Kila siku ntakupenda mama. Usinikatae usiseme na na na. Kila siku takupenda mama. Kaire tu, can you please come my way? Cause you know that I got something to say. Kam tembeana mimi. Kam tembeana mimi. Kam tembeana mimi. Kam tembeana mimi.
J. Miles, the number one deck master.
Sidong, ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo, siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, iva kimali adiwisha mbeomo.
Riso, riso, lejo Maria. Shika, picho, jenny Maria. Assalamu alaikum, ni petu waria. Kwani walibora, ni keno Maria. Ati kicho, micho, nikona kizia. Risho, tisho, kujazilia, maga, maji, ya kunyenizia, niko shata, bangi, ya kupaliliwa aji. Oi, torea, oi. Kani magowe, riso ni romtaka. Aji romtaka. Kani kadonye ni romtaka. Aji romtaka. Kani kaponye ni romtaka. Aji romtaka. Kila mtu tuende match. Aji match. Kila mtu tuende match.
Cheki. Sasa ni wakati wakujikuna kuna. Kila mtu ajikune kwenye unawashwa. Cheki. Kuna mgongo, kuna magoti. Ebu kuna kuna. Kuna mgongo, kuna magoti. Ebu kuna kuna
Kani jaba na dai kushikisha kashamba Alafu zikishika shika kitanda Plamba na shada ni dimanga Cheki wanja toshe kitoka jana Mashashola zimerie mganga Kuwa kaka nitaka unadaga Utafia tu kaomena ni daga Bobo shata utajua ni banga Niko nadikwa rangi zote ni machwa Amegiza kamoto ashikwe na kicha Omera otisto ni wewe ni mbuta
Mikata makale naongeza na bale Kanina maganje juni
Tukaisunda kwa mugu kadunda Tukacheza tuna distance dunda Tukacheza tuna di ya utobo Kame futa kuru ni umocho Kame dunga polo budango Pota toka ndongo kumdondo Takudunga jongo
Miukata makale naongeza na bale Kanina maganje juni
Stand up
Wengi wanakutaka bro Wangu wanakutaka Marifa di bro Wako wanakutaka Uneza pata di baba koyo kutaka Tosa sound kwa panomba namba Sina tabia kaza kamba Za gwanda ulishani ganga Tugeuzane baba na mama
Miukata makale Naongeza na bale Kanina maganje Juni
Kupikianga, fea na tumanga Lafu magizani, juwa na kumanga Mfupa wakiwanga, cheki ya mepepanga Si kidimanga, wezi kipanganga Baru ikiwaka, bandisi ya digaga Fom kujipanga, ntake kwa dimanga Mapenzi niya laya, wa area ni malaya Mapenzi niya laya, wa area ni malaya
Miukata makale, naongeza na bale Kanina maganje, juni
Big
bang, 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 bamboo. Buzz, big man, buzz. Buzz, big man, buzz. Buzz, big man, buzz.
Everybody
big bang, 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 bamboo.
Meku cheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate, kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate. Kwa ndane, na baki ndane kwa ndane
hey, Tuna step na T na kam Tuna left na fia na kam Gonga sana tia itakam Na ataki kuja busta kisabe gonga Gonga, gonga tuki gonga Nyonyi pungi, nyonyi uki gonga Gonga, gonga, sopo jani piandom Kambia fande mbele tuki songa
Meku cheki toka zamani Tunataka na dhani Mindi udunga kama daktari Na baki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane Yate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane
Neza isha kwa hivyo itisha Tukiwashe kikichatisha Kuguza tuwezi ivisha Mebisha unanimaliza Washa rungu lonchizishe Napenda umbo nda kufurisha Mezi tisa endo pimishe Kushibishwa kumbulingizwa
Mekucheki toka zamani Tunataka na dhani Mindi udunga kama daktari Na baki ndane kwa ndane Yate Kwa ndane, na baki ndane, kwa ndane, yate Kwa ndane, na baki ndane, kwa ndane
Bazu, big man, bazu Bazu, big man, bazu Bazu, big man, bazu Big bang, 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 bamboo
Now, 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 hear this
crowd. Now hear this.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment. Miles Kenya from Miles Entertainment.
Chamina dua ai senja kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home senje? Tell me are you on your way? Kife tukipenda na Kiromeo na Julia. Ai senje nakosa usingizi usiku kucha mina dua ai senja kilini moyoni bado we wanizuzua. When are you coming home senje? Tell me are you on your way? Tukipendana Kiromeo na Julia ai sende bane.
My sugar lover, shake it, shake it, dance it, dance it, mommy, yo. For your daddy, yo.
Your body goody, goody, fun, thank you. Fun, thank you. Anything you want, I'ma give you. I'ma give you. You got my head spinning like a DJ on the stereo. You are my forever girl. I'ma eat you like a zero. Tunde tukafanye manikiwa. Uko shuo taki pedikiwa. Me and you, you're so secure. Baby girl, you know you're my cure. Gimme, get it, shake it, mommy, yo. Mommy, yo. Oh, shake it, shake it, dance it, dance it, mommy, yo. For your daddy, yo. Oh, sissy, my sugar lover. My baby fine, fine girl, my sugar lover. Oh, sissy, my sugar lover. My baby fine, fine girl, my sugar lover.
I'm just a simple guy with a simple definition. Naitwa Christoph na muziki ndio occupation. I need a simple lover with a simple motivation. Na ukinipa namba nitakupa nomination. Yongo, kuje, takufunga bao staki defense. Yongo, si ukuje, takufunga bao hadi ujude. Gimme, get it, get it, shake it with your body, yo. Dance it, dance it, shake it, got it for your mommy, no. And your papi, no.
Masterpiece,
Mama Wambo.
Baby, fine, fine.
It's
Jake and Tayo.
I belong.
Lulia magazo dong.
Amagazo dong.
Lulia magazo dong.
Amagazo dong.
Tugo I belong.
I belong.
Lulia magazo dong.
Amagazo dong.
Lulia magazo dong.
Amagazo dong.
Nafuta Yesu kako
ndo. DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Nafuta Yesu kako ndo.
Everybody stand up.
Alright. Nafuta Yesu kako ndo.
Niko Niko very very high. Syndom high. The Holy Ghost high. Come a day of Pentecost. Jesus Christ break the coast. Holy Spirit take a sugar pill of coast. Take us so high. Let's speak tongues of mysteries. Kwenge na God and mysteries. Shetani ya kontani ya misery. Take the Holy Ghost high.
Hiya,
hiya.
Mini way away.
I belong.
Lulia magazo dong.
Amagazo dong.
Lulia magazo dong.
Amagazo dong.
Tugo I belong.
I belong.
Lulia magazo dong.
Amagazo dong.
Lulia magazo dong.
Amagazo dong.
Nafuta Yesu kako ndo.
DJ Miles.
Nafuta Yesu kako ndo.
Excuse me, Mr. Policeman. Umekosea, hazijanishika. Nimetoka kesha, usiku mzima. Tumeomba zimeshika. Nipate charge. Maybe huru pack after that. Nipate charge. Minafuta Yesu maradat. Nalipuka kama bombom. Naruka kama sai toka ngongong. Alipisa kwangu ngongong. Akaniweka high, shina ndomdom. Aya,
aya,
mini waya we.
Aya,
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 adi mwisho.
Tugo I belong,
I belong,
I belong,
I belong.
Lulia magazo dong.
Birthday ni pate ni yako. Na maji tunakata ji yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Na maji tunakata ji yako. Na maji tunakata ji yako.
DJ Miles.
Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi.
till we go meow meow. Nina does I could throw from me how how. Mr. Loco Loco swag get bow wow. Sio masone mangira matao tao. So bash make a wish blow here your candle.
Nime come na zawadi kila aina. Makolon na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende dine. Na machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tiktok kidogo siyo sana. Mwambia le kuzaa tumesema sana sana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapati, watu ukoti. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi, leo tunapati, watu ukoti.
Kere tu, dani keki kata. Nakupata party, umedunga bata. Unakata maji, we ni drunken master. Kiuno supageti na mimi ni pasta. Gedeli, ya meri, wanyeri. Sherehe, nanjeri, numeri. Puliza candle, wish it come true.
Nime come kimangoto sikishika na koma kiroboto na mzinga misi bai misi msoto kaningori sijaja juu ya toto wanapiga mboto matata komta nashinda loto na bado nakata leta champagne na chupa za belea bufo mpaya roo leo tunaogelea
ni birthday ni party ni yako na maji tunakata juu yako.
So biggie biggie control,
pull it, pull it.
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 Simamisha, weka kando. Hey naikula kama hongo. Haka kadogo, haka kanono. Kana kaka kamepigwa popo.
Wapi permit ya kubeba hii muziki? Hii lori haisikiagi mashimo. Kifo cha mende, komba mwiko afande. Kana taka fimbo.
Ratatata, piga ua, hapana tambua. Sukuma ndani kama ya nasumbua. Nakasoma kama mbuku na kaseti kama nuku. Tunavua luku luku tunabaki kama nuku.
Look fiti na feel fiti. Yule boys fisi ya meva suti. Akele mwede Nicky Rice na masterpiece.
So biggie biggie control,
pule pule.
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 Nicky balance your right your left on your waist. Nice and slow, see complicated. What you gon' do if I touch you there? Truth I'm a dare, sit us on my hair. 1 foot forward, Johnny Walker. Talk a sin, city Gomorrah. Suicide bomber, vena vunja mabomba. Fanya justice, had your weak and your brana. Ogo paniko wanted, not by CID. Na ma auntie wale wakilima. Nina sifa, ni kijiti kile ngori. Majima, jiba sikainama. Fanya ibada, masa kusaba. Chafua rada, kuna mbaya utakipata. Steaming, ikapresha kuka 24-hour economy. Atufuli duka. So biggie biggie control,
pule pule.
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 Leta ile kubwa na ulete na toothpick. Cheza kama buda na tandika na picnic. Sling sling bling denda ni kamizizi. TV nili set sasa vitimi. Kakita kama jibara kuja. Nicheze na fimbo kama muso. Kanataka kanatuki kanataki. Kakumisa na kisa ni ushuhudu.
Shege na luga, shege na bundu. Shege na bunda mzigo ni navusha. Rizla rizla choma picha. Nina chimba chimba nikitinga tinga. Piga piga mkwaju pinda. Furuta rinda kandamiza. Kwa ya master na mapaparira. Karibisha muheshimiwa.
So biggie biggie control,
pule pule.
So biggie biggie control.
Napoleon, hey. By the time waliziba chum, gang gang iko ndani ya the corridor. Say brother tuko probably on Twist TV, MTV, Dickie Melly Rock. Baby
Baby, baby, I got the sauce. Wateja wengi kila sani, my conquer dog.
Conquer the conquer dog. Naja kwako conquer the conquer dog. Ah, hey, conquer the conquer dog. Ufungue conquer the conquer dog. Ah, hey, ganja the conquer dog. Naja kwako conquer the conquer dog. Ah, hey, conquer the conquer dog. Ufungue conquer the conquer dog.
Hodi hodi, kama Concordi. Na dandia ingoma vingori. Nafanya mizigo zisonge kalori. Na kama ujabeba tingiza magoti. Songa kiwewe katika kauzi na wembe. Vunjisha mifupa kama kiwete na miguzi kiwacha kuuma. Tuma request kwa DJ Pulo.
Kankada kankada, naja kwako kankada kankada. Ah hey, kankada kankada, ufungue kankada kankada. Ah hey, kankada kankada, naja kwako kankada kankada.
Everybody stand up.
Kama ni pesa unatafuta, ama demu unatafuta. Kama ni chalo unatafuta.
Find it.
EX inatujanganya, pandaga mabeya nyanya, bado napambana, imeni hata jicho nyanya, oh yeah. Hata kwa sako,
sakula,
triangle,
triangle,
rekitango,
rekitangula,
unapigwa na bibi,
DJ Miles.
Kwa sako,
sakula,
triangle,
triangle,
rekitango,
rekitangula,
unapigwa na bibi, ay,
wetangula,
kama ni peso natafuta,
find it.
Ama demu natafuta. Kama ni chalo natafuta.
Find it.
Kama ni
beza unatafuta. Find it. Ama demu natafuta. Find it. Kama ni chali unatafuta. Find it.
Hii maisha ina formula. X kaipata flip. Na kuipata siyo regular. Hato pike wax stick.
Hata kwa sako.
Sakula.
Triangle.
Triangula.
Rekitango.
Rekitangula.
Unapigwa na bibi. Wetangula.
Oh, kwa sako.
Sakula.
Triangle.
Triangula.
Rekitango.
Rekitangula.
Unapigwa na bibi. Ay.
Wetangula.
Kama ni peso natafuta. Ama demu natafuta. Kama ni chalo natafuta.
She's so amazing, I cook a figure will drive you crazy. She wind her waist, don't you can't behind for them.
You know you gotta, you know you gotta. You know you gotta, you know you gotta. You know you gotta, you know you gotta.
We jamming, broke it up. Still in a bigger Yankee, you touch up. Danny, you suck it up. Even Kabuka come up, cut up. The way you keep on your job, baby. Now I'm not talking song all night.
DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
She's so amazing. I cook a figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't you can't behind for days. She's so amazing. I cook a figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't you can't be hand for this.
papa bota shia. You know you gotta. You know you gotta. Papa bota bota shia. You know you gotta. You know you gotta. Papa bota bota shia. You know you gotta. You know you gotta. Papa bota bota shia. You know you gotta. You know you gotta.
Macho yanaita. Ifua chuchusa sita mama sita. Can I be your mister? Kiumepikwa ukaiva. Oh, usi change position. Your body full of perfection. Filo na nyonga, you got me wanting. Bend down, bend down, bend down. Pause.
You see me back up with a remix. We coming back up with a remix. We kick it back up with a remix. We coming back up with a
remix.
Okay, we back on your hip beat again. Originally, weza, we had to remix again.
Oh, I rate out of 10.
Nigga, isi kiki but still it a trend.
La,
we do is non-profit, ay, they can't stop it. Hit to my stuffy, moto, nakani kuzima, magic baptist.
Everybody stand up.
Tuna skika streets, check his stick ama three. Nani power ya Jesus, see cannabis. Hips, tunapika wana eat.
DJ Nani. Miles.
Nilikuwa niko fit for a minute, si a minute, I'm not okay.
Walinipata kwa kona, wakachukua dough. Na hapo singe penya, walinikabako. Pia tuzika enda na mapeniza show. But I still give thanks.
Usijali bro,
atakupa access ya assets urgently. We ingia class yake usiwe absentee. Bado yendi apparent apparently. Make prayer your current currency.
Christ the man, sito na sijimba na Hamzi na move, utadhani vimbada. Kwa track una penda, so stream sana. Jesus for screen, na streets baba.
Now hear this.
Now hear this.
Miles Entertainment.
Uko na kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Uko na kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
He's an awesome God. Amenipa such an awesome song. And I'm never lonely. Amenipa such an awesome love. He is an awesome God. And I wanna tell it to the world. Ili wajue ni wewe. Kama si wewe basi nani.
Askia landilodi ako kwa njia anataka kodi. Ni wewe uta provide. Na nina ngori moyoni zinanijaza wori. Ila nitakuwa fine.
El Shaddai. Uko na kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Uko na kile minadai. Ulinipenda hata kama misifai.
This is Carlo, you're listening to DJ Miles Kenyon from Miles Entertainment.
Everybody stand up!
And every day is an awesome day. Na vile unanibariki, hata mimi silewe.
And every day, you come through in an awesome way. Hakwenye thiki nimepata rafiki, rafiki wa kweli.
Na kuna kaloni mahali kana nijaza wori. Ni wewe uta provide. Nina mahali natamani kulipia mpenzi.
Sote tutakuwa fine.
Na madakitari wanasema hali siyo hali.
Wewe unajua tari.
Na hisi nguvu zako kwangu.
I will call you El Shaddai.
El Shaddai.
El Shaddai.
Wana kime minandai. Ulinipenda hata kama misifai.
Hata kama misifai.
El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Wana kime minandai. Ulinipenda hata kama misifai.
Kama misifai.
El Shaddai.
Dear Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I know I can, and the wisdom to know the difference.
DJ Miles.
El Shaddai, uko na kile ninadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Uko na kile ninadai, ulinipenda hata kama misifai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
This is Carlo, you're listening to DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.
Carlo. Respect your mama and papa. They got the key to your kingdom. Better do right by them. Better do right by them. Oh mama, oh papa. Be humane to us. Just do right by us. Just do right by us. Respect your mama and papa. They got the key to your kingdom.
about me. All the carries on my mama, papa say. They got my blessing.
This is Carlo. You're listening to DJ Miles Kenya from Miles Entertainment.